nimetafuta nimekosa, nimetafuta nimekosa, nimengangana sijapata, nimengangana sijapata. Tajiri una magari, oh, oh, nyumba kubwa pia unayo, oh, 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 amekupa nyumba bure, usipomwamini ni kazi bure, utajiri wako ni kazi bure, maisha bila Mola ni kazi bure, bila yeye. Maisha bila Mola ni kazi bure, bila yeye. Maisha bila Mola ni kazi bure, bila yeye. Ay, maisha bila Mola ni kazi bure, bila yeye. Ukitaka niulize kalbo, oh, 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 kama ni chakula tunapata, na chakukunywa tunapata, mwamini Mungu atakupa bure, oh, oh, oh. Maisha bila Mola ni kazi bure, bila yeye. Maisha bila Mola ni kazi bure, bila yeye. Maisha bila Mola ni kazi bure, bila yeye. Ay, maisha bila Mola ni kazi bure, bila yeye. Maisha bila Mola ni kazi bure, bila yeye. Maisha bila Mola ni kazi bure, bila yeye. Maisha bila Mola ni kazi bure, bila yeye.